the baddest, man.
Why am I calling you, man? Because you're my
name.
Medic Chopper.
Anataka nini mtoto? Mtoto anataka nini mtoto? Jamani mtoto anataka nini mtoto? Mtoto anataka nini mtoto? Wanangu masela we magija, masela we magija, masela we magija. Moja ni ukienda mbele na uma, ukirudi nyuma inachoma. Rudi reverse bus, rudi reverse twende, rudi reverse mama, rudi reverse bus. Tuli divas bas, tuli divas twende, tuli divas mama, tuli divas tena.
Mambo, mambo, baby, mambo. Mambo, desera na mambo. Mambo, kando ya jiwa mambo. Mambo, mambo, baby, mambo. Mambo, mwanangu mkojani mambo.
Mambo, mambo, da, buda, mambo. Mambo, mama, kilie mambo. Mambo, matika ute mambo.
Jamani, huyu mtoto fuswe na turubai lakini mzigo unaonekana. Bugi imejaa wanyama inavutia watalii. Jamani, ninapenda mademu bwana pombe singi ila kwa mademu mtaniua.
Nikoja ni ukienda mbele na uma, ukirudi nyuma inachoma. Rudi reverse bus, rudi reverse twende, rudi reverse mama, rudi reverse bus, rudi reverse bus, rudi reverse twende, rudi reverse mama, rudi reverse tena.
Wewe mama chituntu. Mwambie chituntu niko kazini sasa.
Wait, I'm okay.
Behind.